kwetu kila sekunde linazidi kunawiri. Naomba chonde chonde funge midomo tafadhali. Chonde chonde mfunge midomo tafadhali.
Yeah. amsha popo, amsha 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 popo, amsha popo, amsha 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 popo. Ati simu ya kichina inawaka inazima, mawifi wakisema dawa yao kuchuna. Amsha popo, amsha 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 popo, amsha popo, amsha 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 popo. Ati baba kasema nikicheza sana ntabaku, ati baba kasema nikicheza sana ntabaku.
Nikarangamwa, na minsia, na minyauwa, nikumburu.